embusweni wezulu ngapheshe heya nami ndlela yakhe idingu tanake iyekhaya lakhe ngapheshe Jabula Siyagu Mula Gapesheya Gapesheya Asifi Gezweni Gapesheya
Gapesheya
Hindu kulu memoya o inwele Hindu kulu me go Gosiam, gomazonke, gomazonke.